SBS Audio is supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaada bisha Diseembarna ay tahay 10 sanadka 2024, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan Australia oo sheegay in Australia ay tahay inay ku midowdo hal calan oo keliya. Xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour kuna waxa uu ku baaqay in loo midoobo sida wax looga qaban lahaa weerarkii aadka loo cambaareeyey ee lagu qaaday kaniisad ay dadka Yuhuudahu leeyihiin. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa muran kiciyey kadib markii uu sheegay in Australia ay tahay inay ku midoodo hal calan oo keliya. Isaga oo la hadlayay Sky News ayuu Mr. Dutton sheegay inuu sii wadi doono inuu gadaashiisa dhigto calanka dowladda federaalka ee dalkan Australia oo keliya ee uusan dhigi doonin calanka ay leeyihiin dadka Aboriginalka mararka uu qabanayo shirarka jaraa'id haddii isaga loo doorto inuu ra'iisul wasaare noqdo. Afhayeenka mucaaradka u qaabilsan arrimaha gudaha James Patterson ayaa sheegay in dowladda Labour-ka oo soo bandhigtay guddi soo baara kororka ama yuhuud nacaybka sii badanaya ee Australia aysan ku filayn arrintaasi inay wax ka qabato. Waxa uu barnaamijka subaxii ka baxa telefishinka ABC-da u sheegay in mucaaradka iyo bulshada yuhuudda ay ku baaqayaan in guddi u gaara arrintaasi loo xilsaaro oo aan ka koobnayn oo keliya booliska federaalka iyo hay-adda sirdoonka gudaha ee ASIO ee sidoo kale loo baahan yahay, ayuu yiri in maal badan lagu bixiyo sidii loogu soo dari lahaa qaybaha kale ee hay-adaha sharci fulinta amniga kuwa sirdoonka ee heer federaal, ayuu yiri. Tan ayaa imanaysa kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton uu mar kale ku celiyey baaq uu ku doonayo in la abuuro cutub ka kooban hay-adaha kala duwan, isagoo weliba dowladda ugu baaqay inay si degdeg ah ugu dhawaaqdo in weerarkii kaniisaddaasi yuhuudda lagu qaaday ay ahayd weerar argagixiso. Ku dhowaad 180 qof ayaa lagu dilay dalka Haiti dhammaadkii toddobaadkan kadib markii weeraro la sheegay inuu amraynin kooxa burcada madax u ah oo ka shakiyay in ilmo uu dhalay la sixray, sidaasna ilmahaasi ay ku xanuunsadeen. Xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa qoraal ku sheegay maalintii Isniinta ahayd in qadkii cagaarnaa hadda la dhaafay. Waxa uu intaasi ku daray inuu ciidamada oo dhan isu keeni doono, raadin doono, dabana geli doono dhammaan dadkii ka mas-uulaha uuna baabi'in doono. Dadkaasi ay ku jiraan ayaa la yirin in la yiraahdo Jeremy oo ah hogaamiyaha koox burcada oo Makino Felix la yiraahdo, ninkaasi oo lagu eedeeyey inuu isagu soo qabanqaabiyey weerarkan. Waxaa la sheegay dadka la laayay intooda badan inay ahaayeen dad duqey ah. Shacabka Siriyiinta ee ku sugan dalkoodii hooyo iyo malaayiin kale oo qaxooti adduunka ku ah ayaa rajo aad uga muujiyey inkastoo weli ay jirto hubanti la'aan dhanka mustaqbalka markii laga tuuray xukunka madaxweynihii hore Bashar al-Assad, iyadoo ra'iisul wasaarihiisi uu ogolaaday inuu awoodda ku wareejiyo koox markaasi mucaarada oo xilka ka tuuray madaxweynihii hore. Tan ayaa imanaysa maalin uun kadib markii mucaaradku ay la wareegeen caasimadda Dimashiq, Bashar al-Assadna uu u qaxay dalka Ruushka. Awood wareejintaas ayaa imanaysa kadib 13 sano oo dagaal sokeeye uu ka socday dalkaasi, waxay sidoo kale soo afjaraysaa 100 sano oo dalkaasi ay xukumeen qoyska Asaad. Saadaasha hawada Brito magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 24°C, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 26°C, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo US dollars ama dollarka Mareykanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.